Attends, tu me donnes ma
Jenny.
Money no 20 now. Meow. Pack a puss. Hey, ah, hey. Hey, ah, baba go.
Ah, chuchu.
Eti mama suna bari kona patona fuga sila. Sina time gasa ifi wana na madera. Wana kumasila. Ujua kula kula. Wana kwa abu akipoda so wauza sula. Baba mbaga kula, adala na edula. Bari yosipende shari weka moja kula. Sina bari kona pato na foga asila. Sina temga kwa isi wana na madela. Wana kumasila, ujua kula kula. Wana kwa abu akipoda so wauza sula. Baba mbaga kula, adala na edula. Bari yosipende shari weka moja kula. Kule oje hwe asila,
wefugi asila mama.
Hwe asila,
wefugi asila dada.
Where I see her,
where Bobby I see her, mama.
Where I see her,
where Bobby I see her, sister.
Where I see her,
where Bobby I see her, mama.
Where I see her,
where Bobby I see her, dada.
Where I see her,
where Bobby I see her, sister.
Where I see her,
where Bobby I see her, boy.
Where?
Mbraka manazeka kune mefuga nye. Mbraka manajicholesha kufungwa shere. Mbrikitika zeka kufuga kesi tele. Mbraka mama ngungu kofika bigwa na sere. Mbraka masifuri ya disema neficha. Dana karepa kimu pire kaniseresha. Kauri turi turi katulizwa na shisha. Eba nishuri kaja sana watu waja waita. Wedada kiuno shigo iyo. Kiuno chako mezidisha mimwa. Kikwa mwitu kesi wasi leo. Fugue asira kuna people sache, ebu donde fugue asira, fugue asira, fugue asira, fugue asira, fugue asira, fugue asira. Una fuga kwenye fugue asira, fugue asira, fugue asira, fugue asira, fugue asira, fugue asira. Kwa chuna fugue anya.
We fugue asira mama, we asira,
we fugue asira dada.
We asira,
we fugue asira mama,
we asira,
we fugue asira tata.
We asira,
we fugue asira mama,
we asira,
we fugue asira dada.
We asira.
We fuga asira tena.
We asira.
We fuga asira bo.
Ufuga asira bila kumake matumizi yao. Sio kwa masimango mchongwa kuunga tau. Wanachanganya misamia timesana nao. Asa ticha unanipoteza somo na sau. We babu magu tangu uondoke aibu. Ona na kesha klabu kila day guzizika gazabu.
Nawazani kiludi kwa ndugu gazabu. Na umri ushaenda kusemana. Ibota epupa maskinu tekemea chandugu. Na sama simeshe kiudugu na kasugu.
Sisi tushafuga ndegu wakaluka. Tushafuga malaya wakatuwacha. Walofuga marazi washakufa. Nishafuga rasa nikakata. Kwa jiri ya mapenzi na pensi kaniacha. Bora nisonge kurudi mwiko. Nakata mti, napukia mto. Sambo na jungu kula kosa ukoko. Na ufia iliki njoto ikijanja toto.
Tue, 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 tue.
Ush.
Famuli ya saa kunye.
Kweisari panga mawe.
Watoto wabu msigo kula mponi wapichwa.
Yusili puani mabegiani.
Famuli ya saa kusabo kwa lamba angesalibu.
Baba beka
amyori.
Mamba mkubwa.
Familia sangu za kiwani.
Mugudari.
Sekenya baba wili.
Inbobo.
Sharabu baba ibla.
Mwana kuobo.
Tue. He. Ha. He. He. Ha. Baba ko.
Baba
gara. Mitoto wake koni psi.
Wachamasi.
Shirendo wa kumbosi.
Walufini.
Manoti baba. Ye. Ye. Twende hapo samaria go.
Una bonyeza
kapla kitendo
lady
kama swayo
comics
download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.